Mini kuamba msi wa buwaksi hapa mtoto wanji ando wanaongea. Ayu ya Parimix. Kata tuone anikiwa.
Na malukia wa mipasho
we Tanzania. Weshine ida balo inatoshia. Oho. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video, shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video, shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video, shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha. Bado mdogo mwanangu napenda chula, bado mdogo mtoto naloka chula, bado mdogo mwanangu napenda chula, bado mdogo we acha kucheza chula. O jamani chula mama weka, chula tena. O jamani chula dada tena, chula kule. O jamani chula mama weka, chula tena, chula dada, chula kule weka tena. Ongeza mzuka na balo mama 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 mama, ongeza mzuka kidogo, ongeza mzuka na soja, mashetani yamepanda. Ongeza mzuka jamani mama mama mama, asema njonjo kati mwanangu tuje tucheze, njonjo kati wanangu tuje tuluke. Nasema ukienda mbele sawa, rudi nyuma sawa, ukiinama sawa, ukiinuka. Nasema kama dia chini chini, o jamani chini, o kama dia chini chini, una soja chini, o kama dia chini chini, atucheze chini, o kama dia chini chini. We jamani hapa sicheza mabawa mama, o mabawa tena, o mabawa weka, o mabawa amdogo mdogo mabawa atupai, o mabawa weka, o mabawa toba, o mabawa na kinondoni mabawa mama, o mabawa weka, o mabawa atupai, o mabawa atucheze kidigitali mama, kidigitali weka, kidigitali o jamani, kidigitali we jamani, kidigitali toba, kidigitali, kidigitali weka, kidigitali ailala, kidigitali weka. Shiamba video mama, shiamba kamera, toba, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Jamani, shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha.
Najipiga picha ila natoka kivuli, maisha ya poteti ila na kaza msuli. Sipendi kubaki nyonga zangu kunyata, ila zangu dua iko siku nitapata. Na mwamini Mungu mganga yake manyanga, joo taratibu mama cheza sindimba. Unyala misumari chekili na vyochoma, ili baridi kali chekili na vopenyo. Weka!
Shiamba video, shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha, shiamba video. Shiamba kamera, shiamba digito sina, shiamba kupiga picha.
Amini kuamba mtu wa wazi hapa, mtoto wa njia ndo wanaongea. We soja laisi wa Brazili, asina inikanjenji atoki mtu we Shineida. Amini kuamba chuma kwa chuma cheche, waite
wanatakala.
Napenda chula, o jamani, bado mdogo mtoto naloka chula,
wewe
bado mdogo we acha kucheza chula. O jamani chula mama,
uwe chula,
chula tena mama, chula dada
toba,
chula kule weka tena. Ongeza mzuka na baro mama 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 mama, ongeza mzuka kanjenje, ongeza mzuka na soja, mashetani yamebao. Ukienda mbele sawa, rudi nyuma sawa, ukiinama sawa, ukiinuka. Nasema kama dia chini chini, o jamani chini, o kama dia chini chini, kinondoni chini, o kama dia chini chini, ailala chini, o kama dia chini chini, wete mege chini, hapa sicheza mabawa weka, waite wameka, wambie waje kumekucha.